kichwani, amenikaa kichwani, wengine hani nini, kanipatia dunia, mizani meshatulia. Amenikaa kichwani, amenikaa kichwani, mwingine hani nini, mwingine hani nini, oh baby, my baby, kanizoesha vibaya, kidoti cheupeda. Mina hea tunabaya, kaniotesha dunia hii, anajisitiri chupa, miamesha nifaitha. Baby ongeza na nikamu, wasione, wasione, wasione. La amo, la amo, I love her, I love her. Hamithiriki utamu na muita pipi. Imetua manuari tanga, Zanzibari forodha ni Pemba, o Pemba. Kani jazi ya huba, kani gandi ya ruba, kani kati ya rufa, kani zoesha vibaya, kidoti cheupeda. Mina hea tunabaya, kanionjesha dunia hii, anajisitiri chupa, miamesha nifaitha. Baby ongeza na nikamu, wasione, wasione, wasione. La amo, la amo, I love her, I love her.
Yes.